Naughty Naughty Star,
Bidi Hash,
Abakiri Zamuzi Kiriza ya Kristu, MTN Bagaliza Kisive Chirunji, MTN Ngatulibumu, Oko Kiriza kwa Feta kusabula kuhimi Rizibwa.
MTN.
MTN Runga Mizibwa Chitongole, Chivona Nizibwa Kubia Mpulizi Ganya Mugwanga.
Musangi wa mwaba were Zabarunji, Mumbata vikawe, Agabu nye vivuga, Wangu webala kano wezigwa, Sekuwa ilishu wa resi nekuwa nilira. Parida vipo vizi zezenja ulo, Eza chinomu, neze vizimbe, Enyama kumi wa mune nyetambula, Sekuwa ilishu wa resi nekuwa nilira.
Statewide Insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
Kanugi Maulide, ukuva kusenge jiro, ngaga kutusi wako, Statewide Insurance Company Swiko.
Kenda mnyakatanya zenya fama radio kapienzi ya mkulitu ya magazi etachitemo isa kutufawa msambu isa mali ya kevya misana mauli le mboje vunga kakutusu wako kampuni ya ishi wa ASUKO ngoo msomisa Florence na ngendo ngoo buganda wete kekero kukuza mazali wa game pala wa game ya kansanfu mkumwejo kuyogoma Dr. Jackson isa chikubwa ngaita mchivina achen elita 25-35 wamune mikwano jen wadeka wakoluzo luzimbi tuwa kumbuga ya saza singo okwe wale bigambi wanti wolabu wa mkuru wa sose chito ngoo manyanti tagave o mkolo guo kukwasa kaba koluziruno guindi de kumbuga ya mkwenda kumatutuma Dr. isa chikubwa luziruno alukwasi zomu wami wakaba katuali saza singo mkwenda dewa kajimu atenga yumini kutuwa government ya zedi tundu avunanyizu wane kuntambula zomu tanda kwa sawa ntuba kaba kabali yeweru wa Uganda OHD wa Yosefu Kawuchi ya bado mkenyo wenja ulo wakada wa yu luziru no Dr. Sechi kuba agami ya ntichina ajikoze okulabango luziru no riyamba kaba abantu okufuna mazwa majonjo awamuna kweta nilo kulima evi ntu evi enja ulo
Senga bechibina ekyabiri mu ettaano asatu mu ttaano tusimye nayikondo nyingi nnyo mu Buganda mu masaza agasinga n'okwetooloola Uganda yonna nkakasa musingo wano ekitone ennyo mu ssaza ly'essingo kiyinza okuba tuweza ogwa holesi nga 15 twalekeraawo okubala amazzi tugakomyuniti mu nteekateeka yaffe kubanga twagala tutumbule ebyobulimi nga Katikkiro bw'agamba naddala mwanyi terimba nga twagala abalimi banaaba beekutte wamu tujja basabayo sente entonotono tusobole okulaba nga tebasimira nayikondo basobole okuba nga bakozesa amazzi
mukwenda yebaziza Dr. Sechikubo olw'okuwa kabakoluzi luno era ono akakasiza ng'amazzi gano bwe gagenda okubayamba okufukirira naddala ekirime eky'emmwanyi gye bujja kyongera okutinta mu mbeera ya ejirikiti eriri mu ntooma bwe likula litikira ya mujunga
Bwawole eno tugenda gikozesa bulungi tugenda gikozesa okulima emmwanyi omusiri gw'emmwanyi tugenda gufukirira wansi eri tugenda kufuukula nga tuluteekako pipes ez'enjawulo tufuba okulaba ng'emmwanyi zitambula bulungi naye okulima ebintu eby'enjawulo okulaba nti bitambula bulungi emmwanyi zetulina n'ebirime bye tugenda okuteekawo sizoni eno nejja tusuubira nti bijja kutambula bulungi twebaza Dr. Sechikubo ne mukwano gwo kato Bwawole gye mwatudaabirize y'ekisaawe mwebale nnyo mwebalire ddala yali etutte ekiseera naye tukakasa nti etambudde bulungi
mukwenda asabye Dr. Sechikubo agende mu maaso n'okusima enzizi mu ggombolola ez'enjawulo eziri essingo ng'agamba nti kijja kuyamba mu kusitula obulimi mu ssaza lyonna ate ye Oweekitiibwa Kawuki asinzidde wano okuwanjagira bannabyabufuzi balabire ku Dr. Sechikubo nti kuba yadde teyawangula mu kalulu naye akyagenda mu maaso n'okuweereza abantu awatali kukiika nsingo ng'owettulwala musaabangi
Dr. Sechikubo yakava mu kalulu naye abantu amwe bava mu byobufuzi ne baba nti tebayiseemu bafuna entondo era oluusi bakola ebintu ebyesisiwaza ekitegeeza nti abantu aba tebazze kuweereza babazze kukwakkula bw'atafuna w'anaakwakkulira ng'agenda n'ebyabayabawa abaya bakokoonya bukokoonya naye Dr. Sechikubo avudde mu kalulu abawadde oluzzi aluwadde kabaka avudde mu kalulu aleeta geeti ey'amatutuma n'ebirala bingi nsaba kino kibeere eky'okulabirako eri bannabyabufuzi bonna bw'oba oyagala kuwa saaviisi giweeyo tetwagala bantu bagenda mu byabufuzi kusuubula twagala omuntu ng'agenda kuweereza nga kyategeeza kyekyo ng'ajja kusigala ng'alina amakulu